Lemonade.
What the music?
Mapenzi litafuta, nikae saka nikachakura. Na sasa nimeyapata, najisifia na garagara. Na yendo ananitosha, mtoto ananigosha. Nalisho naogesha, ananigandisha. Digidigi na mchekesha, hivi hivi na mlewesha. Akichoka na mbebesha, inamlalisha. Mina wewe sharukani, penzi ongeza upendo nizame. Wendo mwenye usukani, wendo nimeleka ndo sitazame. Na mambo ya chumbani, yabaki kwetu kwa watu siseme. Wendo wangu wa hubani, na vyo kupenda miata siseme.
Only you, only you,
sura nzuri na vyo kujua tu kwa uzuri. Uwani unakipuli mpole mpole kama mdoli. Na umewazidi cheo, so wale wakufumaniwa. Pendo lako ni kileo, nimekunywa nimelewa. Hayo mambo ya video ndo yani ninapewa. Nimepatikana leo, kidogo natetewa. Mina wewe sharukani, penzi ongeza upendo nizame. Wendo mwenye usukani, wendo nimeleka ndo sitazame. Na mambo ya chumbani, yabaki kwetu kwa watu siseme. Wendo wangu wa hubani, na vyo kupenda miata siseme.
Only you, only you,
oh.
Only you, only you,
only you,
only you, only you,
only you,
only you, only you, only you,
I love you,
only you, only you,
only you,
only you. Hush on the beat.